yamde sappo e jiddi jabbiliti cinemaaji nogay wonto Mohamed Timbili kan e gidraabe mudum ana landini fiyoyde ballon jaggal nyalawma mo mi ngadi école odo suka jango gondo e class njeddobo ina mudum ana woowi dukude do hore mudum sabi hajjere mudum ga kanko ka eli hore mako ko inni ko o wiata mo fu wala e mako
ne ben baba chuube
nele innam fu mi do wada ka watti yoga cinema de fiya ballon mi jabata onela kan dem mon woni ko dukata kan mi mi jabata wadde nele mo wona debbo mo sappiti sanne innam watti fu ana wiya mi do yori kite tawe minne hakkila wana no
andobe ballon
hajjereji to ben do sukaabe ko heewi e mudum fu sabi nokkutube ngoni to fuddata nam holitiri wiide kanko Burama Sangare o psychologue
da la plupart des cas ces
buri heewdu fu e sukaabe atawa ngala e sago hore mu ben woni ko himbe anda sabi joomu wala e sago hore mon watten wadata ko yogaaji ko himbe jabata ko joomu watta dum atawa ana dadi duubi mon sabi suko wala e sago hore mon watta de tawe hakkilo mon waltaaki ya fu ana yedda himbe an habbe bandiraabe mudon
camaradage
suka kadjudo wadam hunde fu yalla tawa kanyum tam woni jiyeteedo sarabe kewbe ana yaa tiddalaaji yogaaji fewde e majjum sabi sukaabe mu en kede hakkilaaji yogaabe be mi landondire mu en pamako dire kay kan yoroso
je mon garso
yan gorko o wattu fu ayan habbe wonanata hala wattu yoga dum wadde mi de fiyamo ka joni ana samti biiro de suka kadjudo yafa mi won suka kadjudo ko wi'a pato wada fu woni ko weltama wadde hakkilan dum nyawno fami dan kul haldude sukaabe
jabi min kisa
ecole nadu chuudi sukaabe kadjube ana heewi san Mamadou Koulibaly janginowo class njeegobo le sud l'école gotmo wala e djallamu o la fi boule commune nayoba district bamako do holiti wiide kina tawra da munyal sanjiddo daranaade beedo sukaabe
ya certain Burama ki
won tukulel gotel noddirtengel Burama ngel ha isanne de class en o kanko jaati o mo wi'a waawa nadde le class sini musel wala don mi lande kam wi fay hunde yedum suko netoro non fiide suko an hada l'école wadde mi baawa fiide be mi ndukambe tan o mo tora bandiraama ko djibbe ya fu mi dan darta faa di ino kanom mi lo o won cadele godde mi dan gada e bawde amen fu hay budde sukaabe mi do waawi do wana musilen fu jogi on itti dallaaji
cedu loi yo pedagogue holti weeda dati ana wondi itterle nyalawmo hande o yella beedo sukaabe ana heba daraneede
la solution niveau de
won sariyaaji bamaali biya pat sukaabe ndibbe musil o watta e bawde modum fu yalla ana jottina suko o won jukum goji kewdi e musil o ay wadde sini a yafini joomu aronki a hokkata dum ko moddi ar waawi do yaltinde dum dum ana waawi laata dabere ka dun kanan kobbe jida don
administration scolaire
yalla di don badiji ka fu ana heba daraneede ana han ko sarabe wattana hakkile sukabe mu en nam holitiri wiide kanko docteur Burama Sangare o psychologue
kiliere des resources
ana hani bale mu ine balloje kumini be dun fu buri sarabe kanyen kani haybude dun o tawa suko o won taguji bondi fu dare dunken ande ande be kabaro hakkilo yalla ana darane sarabe hewbe ana hakkilo mu ben suko wadan dun ana weli dun tan tawene atam wala esago hore mun ka dun wana nyaw hono kandi kolito ngoji kani wadede do kabar sukabe hajjube
les enfants
pédagogue mb kany en ka do won do ana labi san fa sukabe hajjere mu ende wawa daranede sarabe fa to janginobe fu ana hani ko watana hakkile ben do sukabe be dowta du en du hono no hani